Rabem bebem bebe.
Amei
bebem bebe. Oji be na 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 na. Mkwenda ah, mkwenda ah. Dali Oli moloji my love, my love, my love. Ezira kusinga wagula.
Singer.